runtii barako badanow lanka talada haansharta ee diidaa oo ogolaan oo lama doono jidka dambiilyaalka bandhaas rumaan oo weliba aan ka faanayaan kursi shooba iyo kulan shooba andhaa fadheedana bedelkaas walwarowka tooreedku waagay daa-inka ah taaliku ay yillay si hinshaarleh inka dhagamow oo ebed shey amiin ii geeba ee beheshar ishey lay afshey ha ku bahaa oona akriyaaw lanku maybalato ayaa geed oo wabaga jiinshey laka talaali oo shinka miraayowkana amanfayla miraashey lama jibaaran dhalaw oo hambaliisna maddoono maaba in jagaana oo falwalbo uu suweeloona kaliibaana doono ilays haansharta ahna eed iyo eed iyo unku duwiniin iyoona maylato iyiina buunshooda misinkeeda oo dabeelo marba dhinigoo unba buubiyaas ahaan saas hije haansharta ah ma ku fuqado doonaan igaabta gee hukunku oo weliiba dambiiliyaalkana madhax suruma doonaan kulanku hirinta suubanma doono runtii waagay daa-inka ahna haan suuban jidshoo kor iyo ku dhooradee illows haan sharta ahna jidshoo leedee.